kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma folakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratetamsa su kanara amma jilqaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsa fa man kesa kannem filan irra debin isna kesisuf qinde fanne jirra kanisim kesummesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkan walin turtan isna feera am gara qopitanu tceena
Udugabasan Kenya na kormalka torban darbe mana foni dato be jedamu kan magala ambo ke sijiru ilaltise gabasan ne erg irra debiun isin nagesifna kuno
magala ambo ke sa ganda torban kuttaye baka gabara da jedami waamut targama manni foni dato be jedamun bekamu kun abban qabeenya mana foni kana obuta fese bezorq yokan dato bezorq jedamu baka kanatti fon tugurugurama kuni wana damiti wana data sofene wal wangardin qat senu qamna namotano yegambaye sujuru antef
alota alota ra kandarbe da manni kuni wanti manni kuni irabicha miti kanujeto dubaris darbite darbite nufti wanti kuni oddo kana ufuma kenyaf hojenna ufuma kenyaf nyanna wanti bule injiru o ada undumtu abbasu yanjira timati minjira shunkurtin adijira zinjibilijira wanti injira ne injiru fonin bita kilo dan madabanis jira kilo nanis jira kambriba lamas ibafshanta mas imbitata kilo simbitata akuma kiziket rakinan kam ke bola solite kambri kudani jira garacha nya ta yechal aka imbita mabaram binna inni toko shungurti mure inni toko timatimi mura inni toko fo mura achimoda iwana edawane boda bideni sasuma jira yotikate qufne bane brisodoma bridigdama kanugo jakana ajaibat mana ajaibat ikun
ezi bet ulum neger rikashi new waga ulur rikashi new
mana kana ke setti gati wanduma gadi bwada shinkurte ala bitte usta manni kuni mana yesati da tona baye yesati yo hotel bradimte kanankali tokko bri ibavridama bri ibasodoma garo akagara ke tikufte sitti meyanyatu
ma kanki ya amari fani et number gije dama oro mi fani saturte da saturte gije dama
saturte
ye ya anuma safarun kanada au cirenya ne isanya chu fannu fiam
me maluma to jeto manakan ironi man bitani
tironni jalka kambida tu fono da fone dabite bodemo jolletti au kesati shungurti fi kara manamni fa isamo bitani dufu achin bodas motto jeta mai shura
mal mal jeta
wanu numa kamana askan je mutu yujirt isas walitti maktuna nesa baka askanuma fakenya fon jira achin bodemo kamana mo yaw tubo jeda ma isas walitti makte nyachu dan nesa
manner gaggota baye tolewersisun buddena basei fijedu namotni sagale na america dubise kunnen
aa wadam moyatanya yaragal izi betaw lemisale
manni kun ogumanya tojjecho kagalitis versis amma fakenya fiyo kibradim tefu vacation kurti mutte ujjetnya chudandis nama bratti qicharaltelle nya tojjechun of jirach chudandis ogeisa stasalechud hato male irotni asit akasitti me seni ujjetnya chun kameyi tim tan kunnen mana isaani keessatti isaanum tiyyuu waan ittiin of komatan qabu
osoon hojjedhee ba'eessa dha garuu hojjedhee hin beeku suubuun barbaadu eddeen fudhee booddee garuu yaa'u gara sanatti deemeeyyuu hin beeku sanaan dura garuu nyaachaan ture hojjechaan ture ammas hojjechuu nan danda'a yaa'u tasuma haala isaatu naaf hin mijoofne malee yeroodhaaf kan hin dabarsu asumatti isa hojjannu qeegalni otoo hojjennee ba'eessa dhaan jira
namoota mana foonii daattoo keessatti duraan dhimma baaturan keessaallee dubbisneerra
jedhaa abbaatu daattoo maalati.
Daattoo jechuun abbaayyeessaati ofiisaaf jiraatee beeku kan dhalannee guddanne asumatti inni dhuguma abbaayyeessaati የሳፊያድ አባንቀበኛ ማንቻው ቡዳቶን ኒዱበቱ
እዚው ቤት 1978 ላይ ጀመርኩት እንግዲህ
ምን ወከነተን በረቁደ ሰገልቱርባ ተሚሰደተው ጄገሊ ፎምብሪ ተኮ ብሪ ለማለ ጉርጉራማ ትሬሮስ ነምኒ ወነከነኬ ሰሴኔው ሶንቁ ፊምበንጁ ወቃኮ ነሞተ ድሪቱን አፍ ወጋሴ ዳቶጅቹዳን ዳቶጅቹን ጀቻ ፋንጣሊያኒ ቲናን ጀጠን ሄሮይከሙስ ናፍኬኒ ጀቹ ካኒሞ ጀቻ አርጁማቲ ወልቀመቱ ተውነትመን ደርገጎት ነስፈን ገባዳ ቃራስ ዋን ማሌ ቢተተኒ ዱፈኒ አሲቲ አሞ አከጋሪት መይሰኔው ጀቹኛ ክንዴሳን ገሬ ቁልቁልና ዋጅረ የጉም ሰፈያ መጋላምቦ ኦቦ ሙሉና ጉንፋ መጋላምቦ ከይሰት መንኛታ ማምልቶትኒ ኛተ ኦፊ ሆጀተኒ ትኛተን እንጅሩ እርገጀደን ቦደ ዮማ ማምልቶትኒ ፈያከሲ ቀባተን ገሩ ዋንጉ ተሙ መለጀደን ረድ ኢፍሰኒ ጅሩ
ሰርካ መጋላምቦቲ ሆቴሎትማ ጋዳና ወራጀዳመኒ ፊ ስታራኬ ሰከንንገልደና ሳር ሆቴሊን እንጅሮ ከመጋላምቦቲ አማየሮ ባዬ ቱሪስት ያው ከመጋላ ጋናት ንመልፉ ጋሩ ሰደርካን ሆቴለሰና ያው ዋን መጅብት ለደማን ዲምቹ ግራፊያ መናካፍቴ ሆቴሎ ተከሰቲ ታጃጅል አባንማ ኪችኒ ሰኔ ቱጀታቴ ኦፊ የፈቱጅራ ዋንጀሩ ራቲ አንገ መጋላ ከኛ ተማ ረዴብኔ ተዋኑቲ ዋንቲኑ ቁና መንጆ ጋሩ አከሳንሲ ቶላለ ናምኒ ቶኩ ዋንታ ኦፊ በርባድ ሰና ሆጀቹዳፊ ዋንታ ስላ ኪችኒ ገላኒ ቲኖጀቹ በርባደን ሜሻሌ ሁንዱማ ኡፈና ራካሴ ይገቴ ዋንታ በርባድ ሰና ዮጀቹ በርባደታ ዮጀቹኒ ደንዳ ኦርካን ቀ የየማጋፈታ ማንኒሱን ዮ የየሜቪ ሴኔ ወጀተቹ ደንዳ
ኮፍሰ ኢትዮጵያቲ በረኩማ ኩደሰጋሊፍ ቶርባታሚ ሸኒ ስሬሳ ቁቤ ዮካኒሞ ፕሩፍሪደሪታ የቱዩ ጋዜጣ ሞቱማን የሮሰና አፋን ኦሮሞቲን መጠንሱ በሪሳ ኢረቲ ኦጂጀልቀብ በረኩማ ኩደሰጋሊፍ ቶርባታሚ ሰጋዲ ኢቲአና ቆፔሳ ፉላ ስፖርቲ በሪሳ ታይ በረኩማ ኩደሰጋሊፍ ሰደተሚ ሰዲ አከለ ኮፍሰ ኢትዮጵያቲ ጀቹዳ ካሴሞ ቆፔሳ ዮኪን ጉላላ ፉላ ስፖርቲ ባሪሳ ታኤ ወጋሶ ዶመን ደርባኒፊ ኦጀቻጅራ ኦሎምፒክፊ ተባ ኩባ ሚላ አዱኛ ደበለቴ ቢዮተን ሰደ ታን ከሰቲ አርገሙዳኒ ስፖርቲ ገባሴራ ከሱማን ስፖርቲ ኬኛ ሐራ ጋዜጤሳ ተሾሜ ቀዲዳ ዋኤ ኤሳ ከኡምሳፊ ኤሳ ጋኡምሳ ስፖርቲ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዋኤ ወልደርጎሚ ሰደርካ አዱኛ ቲበነከነ ታሲፋሜፊ ቡኢ አርገምረቲ አከሱማሲ ዋኤ መደ አትሌቶታ ኢትዮጵያ ካንታኤ ሶቺ ስፖርቲ ኦሮሚያ ኢረቲ ወመሪ ታሲፍ ኔጅራ ስሬሰ ቁቤ ኢራ ማሊፊ ገራ ገባሳ ስፖርቲ ቲሴንቴ ገባሳ ዋን ቢራታ ኡሂንደንዴ ሱላታ ጋፊ ጀዱ ኢራ ጀልቀቡዳኒ ዴቢ እንኒከንዴኒ ኤጋላ
ማንት ትፈካት ያኒ ጀልቀቡ ማካሴ ዳይሙ ማት የራ ማነ በርምታቲ ካሴ አመን ኩጂ ጋሉቲ ኩካሪነቲ ፉዳሚነቲ ሰበቻቱሪ ስፖርት ወቴ ቸቱንጉል ደቻራኒ
ልቡን ሰራ መታ አርገቱ ኢብራሂም አጂያሊ የሮሰና ጉላላ ፉላ ስፖርቲ ጋዜጣ ባሪሳ ቱሬ እሰቱ አከተ ሾማን ጨራ ጋዜጣ ሱማ ስፖርቲ አርገቱ ታሲሴ
ኢብራሂም ሀጂ አሊ ሴናኪ የከሰት አባኪ የቻላን እሰቱ አጂ ነገይ አመጉያ አርዳምን ወን ቲዋን ሆጂ ከነጀቻ ኢትኛቻ ከነንጅሩ ኢብራሂም ቡኡራ ስፖርቲ ከናፍ ኢብራሂምና ለፈካዬ ገሩ ኢብራሂም ከኡምሰኪ ያጉዳዱ ጋር ሲንገረ በከሁን ዳከንገው ከነበረ ኢብራሂም ሀጂ አሊ
ጋዜጣ ስፖርቲ ኢትዮጵያ ተኡዳኒ ተበኩባ ሚላ አዱኛ ደበለቴ ኦሎምፒክ ዳፊ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ረቲ አርገሙዳኒ ቢዮተ አዳዳ ዴሜጅር እሰፋ ማሊፍ ዴሜ
2000 ዋንጫ ኩባ ሚላ አዱኛ ከን አፍሪካ ክባት ቆፈተ መዘን ዋንጫ ኩደሰግለፋ ይቻ አጭረት ዳቄ አጭ ገባቴ እንትራችፊ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ከን ድርጉረት ገደተም ኮሪያ ክባይ ይቻላ አጭ ዳቄን ገባቴ ቱሬ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛ ከን ፖላንድ ሰፖርት መነከሰት ገደተም እተሳቄ አጭት ገባቴን ደብሄ ኮካ ሻምፒዮና ቀጣሙረ ቢያ ምናሁን ግራሚ ጀርመን ፍራንክፈርት ዴንማርክ ስዊድን ስቶክሆልም ፊንላንድ kanakana deemetin ma gabaasee ture olompikii rio irratti gaggeessan biraaziil deeme olompikii rio san irratti argame achirratti immoo gabaasa baay'ee tokko gabaasen deeme walumaagalatti gara biyyoota saddeetii takka deeme gabaasuuf carraa argadheen ture.
Dubbiin itti aanu dubbii adeemsa atileetiksii Itoophiyaati. Abbabaa Biqilaa olompikii Roomi irratti yeroo jalqabaatiif hirmaate maraatoonii kophee malee fiigee moo'e. Olompikii Tookiyoo dabalate. Maammoo Waldee olompikii Meeksikoo irratti maraatooniidhaaf meetirii 10,000 fiigee warqeedhaaf meetii argate. Bara 1980 olompikii Mooskoo irratti warqee Ruusiif 2 dabalate Itoophiyaan warqee 4 argatte. Olompikii Loos Aanjelesii fi Se'uul irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne dubbatee jira Tashoomeen isa booddeeho.
Achirraa kaasee 2012 booddee Baarseloona irratti hirmaanne. Baarseloonaan seenaa guddaa biyya kanaaf kan seenaa guddaa qabdu jecha. Maaloo jettee yeroo jalqabaa dubartiidhaan Itoophiyaadhii fi Afrikaan meedaaliyaa warqee argattu kan jalqabaatu jechaadha. Fiigicha meetira 10,000 daraartuu tulluu seenaa guddaa biyyattii kana keessatti jechaadha. Karaa daraartuun bantasan saaqasan hordofuudhaan atileetonni dubartoonni Itoophiyaa bakka itti hordofa bakka itti dogoma hundarrattuu meedaaliyaa warqee argachuudhaan Itoophiyaan hanbalbala baneef daraartuu tulluutu jechaadha.
Itoophiyaan barana ji'a adoolessaa darbee fi hagayya kana keessa shaampiyoona atileetiksii addunyaa fi shaampiyoona dargaggootaa waggaa 20 gadii addunyaa irratti bu'ii gaarii galmeessitee jirti. Bu'iin ammaa kun isa duraatii wajjin wal bira qabamee akkamitti ilaalama?
Itoophiyaan yeroo baay'ee dorgommii shaampiyoona olompikii irratti shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti tapha guutuu Afrikaa irratti meedaaliyaa baay'ee argachaa turu. Haa ta'u malee meedaaliyaan kanaan dura argaman suni baay'een isaanii nahaasa. Anammaa kanammoo kan adda isa godhu maaltutti fakkaate baay'een isaanii meedaaliyaan torba kan argame dubartootani isa qofa odoon ta'in meedaaliyaa warqii akka dabaluu keenya jecha. Kanaan kan shaampiyoona atileetiksii addunyaa beektotaa kan adda isa godhu jecha. Shaampiyoona atileetiksii dargaggoota irratti mo'inni isa addee godhu maaltu fakkaate meedaaliyaa 12 argachuun keenya inni kun kan yeroo jalqabaati jecha. Yeroo jalqabaa qofa odoo hin ta'in fiigicha gabaabaa keessumattuu 800 meedaaliyaa nu qabnu tapha guutuu Afrikaa kan Kaayiroo irratti adeemsifaman qofa irratti meetii takka kan arganne yeroo san jecha. Zawdee Haayilamaaram kan jedhamtu isiidhaan meetirii 800 meedaaliyaa meetii takka arganne jecha. Efasii kaasnee. Yeroo baay'ee Mahammad Amantu 800 jiranii meedaaliyaa yeroo lama fidee shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti jechaadha. Kan booda 800 meedaaliyaa baay'ee arganneen beeku.
Bu'ii amma argame kanaa fi hoggansa federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa isa daraartuu tulluutiin durfamu galateeffata gaazexeessaa Tashoomeen. Hoggansa kana irra kan jiran caalaan isaanii atileetota duraanii naannoo Oromiyaa keessaa bahaniidha. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan atileetota maddisiisuudhaan beekamanu yookiin potenshaal eeriyaas jedhamaa turanii yeroo ammam atileetota maddisiisaa jiru. Atileetonni dhiyeenya kana moo'icha irra jiranii caalaan isaanii ijoollee kaabaati. Oromiyaan atileetota haaraa oomishuu dadhabe moo maanni wanti isaa?
Maal jettu fakkaate Itoophiyaan olompikii ammayyaa irratti amma ammaatitti olompikii kuusaan irratti hirmaatte olompikii kana keessa meedaaliyaa 58 argatte. Meedaaliyaa 58 kana keessa ijoolleen Oromiyaadhaa biqilanii Abbabaa Biqilaati kaasee jechaadha. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 6 nahaasa 8 argata. Walumaa garatti dhiiran meedaaliyaa 24 argatte jechaadha. Efa daraartuun dhufte immoo iyyuu dubartootanii. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 5 fi nahaasa 6 walumaa galatti meedaaliyaa 21 argatte. Ijoolleen naannawaa kanaa dhufte jechaadha. Meedaaliyaa 58 kana keessa 45 ijoollee Oromootiin argamte jechaadha. Harki 95 ijoollee naannoo kana keessa dhufteen meedaaliyaan biyyattiin argatte. Sanboodha immoo shaampiyoona atileetiksii addunyaarratti meedaaliyaa 95 argatte. 95 kana keessaa dhiiran 36 dubartiin 34 walumaa galatti meedaaliyaa 70 argame jecha. Meedaaliyaawwan 70 kun hoggaa walitti qabameela gara harka 90 ijoollee naannawaa kanaa dhufte jecha. Tapha guutuu Afrikaa irratti immoo meedaaliyaa 144 argame ijoolleen achi argamte immoo ammas harka 97 jecha. Dhoksaan hin jiru dhugaan siin jedhashe atileetiksiin Itoophiyaa keessa hoggaa kaaste ijoollee Oromiyaa keessaa burqitu jecha. garu amman tan akalla lutti yihullen nanna kana burkan sporting nanna kana dettaba ta wala si secha kale ka kam tejjetan cimani war jetan ni kan kale sar gam tigu ankun ardam tigala bu ankun mo gadi bunan oromia gadi bunan mo kalkin diyetis gadi tejja oromia fis sigati gudda man lekna gudda lekka suga gudda ke sendan secha kana wante hojjetu dan reje hinojjin hojjetamu to sarre recha
Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenya har'a kanuma gaazexeessaa Tashoome Qadiidaa maqaa keessaniin ni galateeffanna. Hin dagatina bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Haleellaan Samiirraan garee hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti fuulleffate dilbata darbe naannoo giddugaleessa Somaaliyaa Iraanitti raawwatamee jira. Aangaa'onni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota Al-Shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan Samiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Al-Shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteets geggeesse ta'ullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kanaannichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahata isaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweene alatti haleellaa Samiirraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Al-Shabaab 4 ajjeeseera. Abdurahamaan Sheek Azaarii daayirektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii pirezidaanti Joo Baayden loltoota Yuunaayitid Isteets xiqqaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Irmaannaan Yuunaayitid Isteetsii fi loltoonni ishee Soomaaliyaa keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliyaa keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofan dhaabsisuuti.
Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun pirezidaant Hassan Sheek Mohaammed pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohaammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Naayiroobii keessatti argamu kan Farsayit Afrika Group jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa Samiirraan Yuunaayitid Isteets geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
Hojii komishina tuurizmii Oromiyaa ilaalchisuunillee Tsahaayi Daamxoo torban darbe gabaasa nu ergite kunoote.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torban darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayirektarri koominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jira kan jedhan Obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Kaayyoon isaadhaa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadame haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaa qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan itti dhiyeessanii jechuudha.
sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksuu fi walitti dhaminsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaa fi nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii PLDC'ti. Dhaabbata kana keessatti hojii sertifikeeshinii fi kuwaalitii bunaa irratti kanan hojjedhu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii PLDC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii PLDC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kana asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kana daawwachaa maal akka ta'e biizinas kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayiriiree yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaadudha baay'ee waan nu fayyadeef namoota argachaa jirra jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabeer ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶችን ሪሳይክል ታደርገው በጣም ይወሰነው ነው
kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha ኢትዮጵያን waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Nice Innovation Incubation Center jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kalaqa qabanii yaada isaanii qabatanii yaada isaanii sadarkaa sadiin tiivisinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii goona. Inkubeetii goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee fi booddee gara koomershaalaayizeeshinii dhiyeessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojii hin hojjetanii investoroota kana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geessisnaa jechuudha. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii isaa hojjetanii amma gara koomishaalaayizeeshinii sadarkaa koomishaalaayizeeshinii irra ga'ee kan jiru jira. Akkasumas ijoollee beekuu yaada isaanii sidatanii dhufanii irratti kan eeggifamaa jiru jira jechuudha.
Agarsiisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali? Eessatti maaltu argama? Haala kamiin waan jedhuu fi teknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshina, hoteela, tuurizimii. Warra teeknoolojii haaraa kalaqan kalaqa haaraa qaban teeknoolojii tuurizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii buukingii sooftiweerilee adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan kanarratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee baay'uu soolajjii de'ee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee garaagaraatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan tuurizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata tuurizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknoolojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Bujin Sanita Tigray Bakanan Nule Amaraf Tigray Ittual Abani Trankesati Sochin Seran Ala Namakup Sisuf Lafahiru Kajaru Akak Orachuf Juru Commission in Merganama Ethiopia Big Sejra Henry Wilkins Maikadra Ragabase Bafakadu Es
Commission in Merganamoma Ethiopia Nimotum Madan de Gramu Bakawal Dabin Sijiru Lita Tigray Kesati Hirin Salafa Seran Alataye Ilal Chise Imanat Ya Chajiru Akakuratu Dienyakana Dio Ilafi Ipsejra Imakanerati Komishini Mirgana Muma Ethiopia Ti Director Serafi Imam Mata Kantaani Tarikwa Geta Cho Yamudubatan
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission and
Kominkun Addabahewe Kamnan Komishini Mirgana Muma Ethiopia Ugumat Wan tiye fannaba intikenna muda ni hordofna ni koranna yeye
akagabas ni madda odurroiteri watabaji barakuma lamafi digdami tokkuma tansetti hanga onni nanno amara lamilen saba amara garalit atigrai garamai kadra garabakka waggottan kurnanifi nanno tigrai ni bulaturetti akasochuani jajjabe saturan Hanga oninanno amara parti amma barakuma lamafi kudatadetitti motummata e bulchature kessa tokokantae addebilisumma ummata tigrai waggato domandura lamile amara milioni walakkati lakkamanu akka umna lafasani gaddisise himatu VON halabilisataeni himannankuni amma makka dugatae addanin bafan Gabasni Reuters akka dabale jedetti lammiile saba amara bakka sanarra qubachii suudhaafi yaali taasifameeni lammiileen Tigraay seeraan ala lafasaaniirra umnaan buqaaniiru. Erga bara 2018 tiyaasi hoggansi naannoo amaaraa lafa adda bilisummaa uummata Tigraayiin nurraa fudhatameera jedhaniirra lammiileen amaaraa deebisanii qubachiisan amma akka ta'e odeeffannoo kennuurratti of kusatu. Jiya caamsaa keessa namoonni akka VOA'tti manitti lammiileen saba amaaraa gara lafa wal falmisiisaa jiru sanatti socho'aa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti hiriinsa lafaa gosa irratti hundaa'e kanaani kan tuqamaa jiran lammiilee saba Tigraay qofa miti. VOA'n haala maayikaadiraa seenuu fi argateeni lammii gosa isaanii akka haaraatti dhufanii lafa qabachaa jiran mormuudhaan hiriirri taasisamuusaa hubateera. Akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaafi bakka sanarra turanii dagatamanii jiru. VON akka suursagalee hiriirichaa hin waraabne itti himameera. Namoottan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VON'tti yemmuu dubbatu.
Zari, India
today we were forced to go out to protest asking for land as we are the ones.
Harra gadbaane akka mormin hudinqisiifamne waayee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamnetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra.
Jedhee jira magaalli maayikaadiraa ji'a sadaasaa bara 2020 yemmuu lammiileen saba amaaraa dhibbaan lakkaawamanu warreen gosa Tigraayiin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namoottan du'an sana awwaaluudhaa fi iskaabaatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo amaaraa lammiilee saba Tigraay ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seena. Atikiltii Hagoos Kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraay. Yemmuu ajjeechaa sana namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turan irraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee amaaraati. Lammiileen saba Tigraay harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalattii gadhiisanii deeman.
Almost half of the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala maayikaadiraa Cheeruu Hagoosi walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu.
እነሱ እኮ ሲጀመር ራሳቸው አጥፍተው ሄዷል ኦሬዲ
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial.
ነሞተን ዱሚንሳ ጠቀብሰና ፍትጋብታ መቀበል መጋለቲ ገዲሰኒ ባኒሩ ዋይል ልቡና ማበለሰንሱን ሴረት ጥያቹ ቀቡ አካ ጀሪ መጋለ ገዲሰኒ ባን ነምኒሳን dhiibe hin jiru laftichi waan kan isaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.